faster lasane, so faster lasane, dale wow, undo wow, so faster lasane, seguphele iminyaka ngibhekana nofana.